mungu butumo bimba na nzolela na umia sana nimekuzoea butumo bimba na nzolela mama na umia sana nimekuzoea ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe sura yako mshasome wa vitabu bado vinasema wewe nikifa maiti yako yeah. Ayaya na machozi yatakikauka ayaya futa kushoto kulia ya shuka ayaya na machozi yatakikauka ayaya Utamuana nasi ghafla wa mchungu sana ukinywa maji baby wangu wasiwasi nani kakuficha mama rudi basi tajiri wa uzuni machozi kwangu bwelele upepo wa firauni umemkumba ngedele mfukoni mbuni michenji njenjele maliza sabuni mdomo kwa makelele butumo bimba na nzolela naumia sana nimekuzoea butumo bimba na nzolela mama naumia sana nimekuzoea ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe sura yako mshasome wa vitabu yote vinasema wewe nikifa msiba wako yeah. Ayaya na machozi yatakikauka ayaya futa kushoto kulia ya shuka ayaya na machozi yatakikauka ayaya
moyo wangu wewe.